Funa na mamita njango po zonke Mba hole, abonke Mina haiketa mina funa zonke Zonke, ay zonke Funa na mamita njango po zonke Mba hole, abonke Mina haiketa mina funa zonke Mba hole, hole Mba hole, ay hole Mba hole, ahole Mba hole, ay hole Mba hole, ahole Mba hole, mba hole Mba hole I hold it, my hold it.
I go, I go.
Zonke, zonke. Funa na mamita njango po zonke. My hold it, I bonke. Mina high keta mina funa zonke. Zonke, I zonke. Funa na mamita njango po zonke. My hold it, I bonke. Mina high keta mina funa zonke. My hold it, I hold it. My hold it, my hold it. My hold it, I hold it. My hold it. I hold it, 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 I hold it. Bangone, babona ngikhuphuka mina bangome bangibona ukuthi bona ngeke bangkhone bayisole bangfone bathi mfana ngithi woza sikubone ayibone 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 bona ngibahole bangibone babona ngikhuphuka mina bangome bangibona ukuthi bona ngeke bangkhone bayisole bangfone bathi mfana ngithi woza sikubone ayibone 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 I bone, I bone, I bone.
So get a go.
Que vale manhã, rababa dangerous.